Daddy. With a tough record. You know.
Lime Jonga. Lime Jonga. Mande di dwalo we yo siro. Imande di wo. Lime nime nime choka na mambo. Lime Jonga. Lime Jonga. Mande di dwalo we yo siro. Imande di wo. Lime nime nime choka na mambo. Lime Jonga.
Usiwone zangu ridi kukua kama zako. Fadali nifanye vyangu na we ufanye vyako. Ni kweli tunalia usiku na mchana bila kukula na vile tunateseka. Tunaumia. Tumechoka, tumechoka. Yeah, listen to what Mr. Monk is telling you. I'm all shaming you. My friend, why don't Pumba give up from now? Nasema, nimechoka. Iketu nying wedu, maliwi madala. Mandeku periche, hakabimu nyeru wani. Katimu periboi, kalimu periboi. We say no, koko peribai. Umira koko peri, ilembe mime timuno. Koko peri, koroga, umbili njaku nyinga mime wotu nova.
Nimechoka. Mande di dwalo we yo siro, imande di wo. Nime 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 choka na mambo, nime choka. Nime choka, mande di dwalo we yo siro, imande di wo. Nime 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 choka na mambo, nime choka. Nime choka, mande di dwalo we yo siro.
Monkey feed on your style. Tough records, that is recorded. Ha!